ava sis e masapati eva mabele ava nwanyana ava sis e masapati eva wombona akudara ngunyo emehlezanwa nzana katsa 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 amavele ava nwanyana ava sis e masapati eva mabele ava nwanyana ava sis e masapati eva wombona akudara ngunyo emehlezanwa nzana katsa 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 ungakuvele munhu afanta ka tisula malangiro aku mahambi no ka ni ngari na vasilapu no teka vele ra me ni tisuletela malanga ni basa no ku ba loko a kukula mavele ku kukula hansi swiswanya swi pfa swi la ku mama awu yan'we suka nanda mibetetela swo ku ha swi vukula vele leri nga boxaboti loko o tshuku nkwatisi wo teka vele a ku ku mahla matihlweni u twa ngu u be mpa mi nga si vele loko xin'wana xo tshika xi ri la nhlanini wo teka kape ka hala katleni na xo xa swi tiva xo vhe xi ku nqithi ya mavoko xikoka ximama nwanyana va sweswi e masapati eva amavele ya vanhwanyana va sweswi e masapati eva wombona akudara ngunyu emihlezanwa nzana katswa 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 amavele ya vanhwanyana va sweswi e masapati eva amavele ya vanhwanyana va sweswi e masapati eva wombona akudara ngunyu emihlezanwa nzana katswa 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 u nga hlamala u ta kuma taxi driver foma na ntombi aye va fika va nghena xitolo a vo manjula u xavela yini dali switi my small intestine my nananana my grand food my nenetenenete my hananahanana my kissing stars my zidudla mafetlefetle my dudlu ndomzara my ice cream my kota bin my castle milk stout my chocolate my honeymoon my chakalaka my kota na acha my lita coke my chicken licken my chicken licken my slender by nature not by suffering my lemon cream sa tsaka teka xintwana lexi tsonga xifaka non'wini i va tsekatsekisa nhlokweni a na ku lawa ni xavela cold drink ya shwex ma crimsonazi amavele ya vanhwanyana va sweswi e masapati hi va wombona akudara ngunyu emihlezanwa nzana katswa 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 amavele ya vanhwanyana va sweswi e masapati hi va emasapati eva wombona akudara ngunyu emihlezanwa nzana katswa.